Imbongi yesizwe ezi zizibongo zomfi uSamuel Ikhune Mkhayi imbongi yesizwe jikelele umbhali wencwadi ezinkulu zesixhosa ezibaleke kakhulu nowabhala nale ncwadi edume kunene ukuthiwa lityala lamawele umzima gume baqothole mzima ndini mbishi ndini ndebukhanqalolo galabalibanzi mathwalana nesizwe emqolo ngadada yegqirha maqaphu nangamthana woxolo.